banu am ko ken amul moy khutbul khalq Him tay jaratula Senegal mam ya